ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa booqashadiisa ugu horeysay ku imi waddanka Mareykanka isagoo kumanaan xubnood oo ah qurbajooga waddankan Mareykanka jooga gaar ahaan magaalada Washington ee u dhashay waddanka Itoobiya maalintii Sabtidii shalay kula kulmay magaalada tan Washington kulankan ayaa dhacay iyadoo ay dhawaan qabowday xiisadii u dhaxaysay Itoobiya iyo Eritrea wariyaha VOA Chil Craig ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana ino soo koobaysaa Caashe Ibrahim Aadan
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu doonayo in laga gudbo farqiga u dhexeeya xukuumadiisa iyo bulshada Mareykanka ee qurba joogta. Hadalkii uu ka jeedinayay kulanka ka dhacay magaalada tan Washington DC ayuu Abiy waxa uu ku marti qaaday qurba joogta in ay tagaan Itoobiya oo ay dalka u beddelaan si wanaagsan ee aan ahayn kaliya naftooda ee laakiin jiilka mustaqbalka ay beddelaan.
He cannot do everything by himself. So he needs the support of everybody. And
isagu kaliyi waxba ma qaban karo sidaas darteed wuxuu u baahan yahay taageerada qof walba waxaan rajaynayaa in qof walba uu isaga taageeri doono Abiy waxa uu xafiiska ku sugnaa muddo ka yar 4 bilood kadib markii uu iscasilay ninkii isaga ka horeeyay waxa uu mashquul ku ahaa siideynta maxabiista siyaasadeed inuu qaado xaaladda degdegga ah ee waddanka dib u soo celinta internetka mobile-ka ee gobolada iyo ka shaqeynta in la furfuro dhaqaalaha kuwaasi oo kaliya ma ahayn isbeddelada Abiy iyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaas Afwerki ayaa saxiixay heshiis nabadeed horaantii bishan isagoo soo afjaraya 20 sano oo ay taagnayd xiisad dhinaca militariga ah oo ku saabsan muranka xadka dulimaadyada ka yimaada Itoobiya iyo Eritrea ayaa dib loo furay safaaradana dib ayaa loo furay
I never say like Ethiopia and Eritrea separate we thought we are always together
marna ma dhihin Itoobiya iyo Eritrea ayaa gooni kala ah waxaan u maleynayay inaan waligeen wada joognay hadda si rasmi ah ayaan u wada joognaa waan jeclahay dad Eritrean ah ayaa sidoo kale ka qayb galay kulankii ka dhacay magaalada tan Washington qaar ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan Abiy laakiin waxa ay u rajeeyeen madaxweynahooda in uu hirgeliyo isbeddello kuwan oo kala ah
in Eritrea you have no constitution no freedom of religion no freedom of expression no
Eritrea ma lahan dastuur ma lahan xurriyad diimeed malahan xurriyad dhinaca hadalka ah malahan xurriyad xagga ganacsiga ah dhamaantood waxa maamula hal qof Abiy ayaa waxa qorshaha ugu jira inuu sidoo kale la kulmo qurba joogta ku dhaqan magaalooyinka Los Angeles iyo Minneapolis
I am very excited I'm very speechless it's a very good sign for our country and he's very
aniga aad ayaan u faraxsanahay aniga aad baan u ahay mid aan hadalka karin calaamad aad u wanaagsan ayay u tahay waddankeena waa mid wanaagsan waan hubaa inuu naga dhigayo dal weyn Itoobiyaanka waa bulshada labaad ee ugu ballaaran ee soo galootiga Afrikaanka ah ee Mareykanka ku sugan kadib marka laga yimaado Nigeriaanka waana kuwa ugu badan dadka Itoobiyaanka ah ee laga heli karo agaarka Washington DC
wahagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyahayaga Chil Craig isla markaana ku saabsanay booqashada ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee ku jooga magaalada tan Washington caasimadda waddanka Mareykanka